storyteller. It's been 1 year down the line, feeling so alive. And baby, you can't say that is when you left me. Can you sing me a lullaby to make me sleep at night? Usingizi sina lately. Sijui kama ni mchezo waliona, sijui kama hii mateso yatanikoma, sijui kama kesho nitaiona. Oh mama, mama, kamu nipembeleze, kamu nitengeneze. I'm still in pain. Mama, kamu nipembeleze, kamu nitengeneze. I'm still in pain. Oh. Na leo asubuhi ebuona, moyoni nimekonda, tumbona hizi kama walishona, chakula kwezi songa, inavohisi mamisu nitibu. Nimekuwa wazimu na yemisi hawezi nijibu, nilichofanya ninavohisi mamisu nitibu. Nimekuwa wazimu na yempenda hawezi nijibu, nilichofanya. Mama, kamu nipembeleze, kamu nitengeneze.
Remember.